tracks. Malou, Mustanga, Sadio.
She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick. Akiva wigi, I'm a supercar. I'm Superman. Vila yuko wet vila lubricant. Malume na jitupa ndani. Sichangu with the hebu wala dini. Anglican, Lutheran. Kusuko na kona za mjini. Wezi kujitusu, nenda kama veteran.
She's fine, I swear the ass is mine. Take my shots, you waste my time. See you ligi yako kama hauko kwa crime.
Your first day kumuona was nice. To meet the girl of my life. Kunijua kahisi na life. Itaji amini kani member my life. Nikatoa kitu na grinder. Tukapanda kilele kwenye climax. Sipo updated from wifi. So my wife, she don't wanna find out.
Vacation Dubai. Safari desert dinner kwa sky. Mtoto kama Shakira. Kwa mana hips don't lie. She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick.
Tutona mpaku wa anajipakulia minyama. 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 Napolipia noni majabu. Adi uwani kwa kasi otabu. Nataka ni roke kwa babu. Nia Khalifa, pigyo na ijabu. Nakikisha napata accommodation. No complication, mesha mtandao exaggeration. Nyingi ni imagination. Nampitisha kwenye street card. Vile ni unyama aki switch card. Kushindana na wenzake mindo shit card. Akiwa na malume ni flag card. Nitaya kaburi tunarok kwenye posh. Windows down, moshi ni kush. Young black nigga mipanda kwenye posh. Vitu vina toka skanka na bush.
Niko na side chick. She's my side chick. She's my side chick. She's my side chick.
Tutona mpaku wa anajipakulia minyama. Tutona mpaku wa anajipakulia minyama. Tutona mpaku wa anajipakulia minyama. Na mpaku wa anajipakulia minyama.